embero mulisizo lukendo lwange tata kukwasize byange byona mubula mubinji binji ebyebye tata kukwasize obulamu bwange okulembero mulisizo lukendo lwange tata kukwasize byange byona mubula mubinji binji ebyebye tata kukwasize obulamu bwange mukama kwesigaye kwe musumba wange tata kukwasize byange byona kubyokola buli kimu nengezaako emikwano mingi negitulekawo kuba basinga mikwano gya nsimbi zaffe zinasalawo kwesiga katonda wange nakunesayo tata yabeerawo oli omu weka tanjabulirenga katonda waffe tukwekwasa kulembera omulisiza olugendo lwange tata kukwasize byange byona mubulamu bingi bingi ebiremye tata kukwasize obulamu bwange okulembera omulisiza olugendo lwange tata kukwasize byange byona mubulamu bingi bingi ebiremye tata kukwasize obulamu bwange byona nga biremye Yesu yabeerawo olugendo lw'omukama kuba olukwasa mu Bayibuli Zabuli netubisoma era weesige ng'oyo ajja kukikola anaayolesangawo obutukuvu bwo ye musana gw'enseno katonda waffe kumulisiza bamuzibe ne balaba okumulisiza balema ne batambula okumulisiza baavawo ne bavuna okumulisiza babuze ne bakomawo mulisiza olugendo lwange tata kukwasize byange byona mubulamu bingi bingi ebiremye tata kukwasize obulamu bwange okulembera omulisiza olugendo lwange tata kukwasize byange byona mubulamu bingi bingi ebiremye tata kukwasize obulamu bwange zekampulire mukama katonda wange byayogera era ne byayigiriza anabuulira abantu b'emirembe abatukuvu be nabeera yabasuubiza jalikomawo abatwale jalibalaze kale tusigaleko y'omu katonda waffe akulembera obulamu eyo gye tulaga kulembera omulisiza olugendo lwange tata kukwasize byange byona mubulamu bingi bingi ebiremye tata kukwasize obulamu bwange okulembera omulisiza olugendo lwange tata kukwasize byange byona mubulamu bingi bingi ebiremye tata kukwasize obulamu bwange.